Abaheburayi umutwe wa 9. Mu isezerano rya mbere harimo amabwirizwa agenga kuramya Imana kw'abayo n'ingoro bayisengeragamo ku isi. Ihema ryarashinzwe, icyumba cya mbere cyaryo cyitwa icyumba kizirinenge. Aho habaga igitereko cy'amatara n'ameza ashyirwagaho imigati yatuwe Imana. Hagakurikiraho umwenda ukingiriza icyumba cya kabiri cyitwa icyumba kizirinenge cyane. Niho habaga igicaniro cy'izahabu batwikiragaho imibavu, kandi hakaba n'isanduku y'isezerano yometseho zahabu impande zose. Muri iyo sanduku habagamo urwabya rukozwe mu izahabu rurimo manu, hakabamo na ya nkoni ya Aroni yamezeho udushibu, hakabamo na bya bisate by'amabuye byanditsweho amategeko ashingiyeho rya sezerano. Hejuru y'iyo sanduku hari amashusho y'abakerubi. Amababa yabo yatwikiraga aho bahongereraga ibyaha. Icyakora iki si cyo gihe cyo kurondora ibyo byose mu magambo arambuye. Byose bimaze gutegurwa bityo, buri gihe abatambyi binjiraga mu cyumba cya mbere cy'ihema kugira ngo bakore imirimo ibagenewe. Naho mu cyumba cya kabiri, umutambyi mukuru wenyine niwe wahinjiraga rimwe mu mwaka gusa. Nabwo ntiyahinjiraga atajyanye amaraso y'ibitambo ngo yature Imana ho icyiru cy'ibyaha bye n'ibya rubanda byakozwe kubera ubujiji. Bityo rero Mwuka Muziranenge yerekanaga ko ataraboneka inzira igeza mu cyumba kizirinenge cyane mu gihe hakiriho rya hema rya mbere. Ibyo bishushanya iby'iki gihe turimo. Yerekana ko amaturo n'ibitambo bihora biturwa Imana bitabasha guhindura ababitura indakemwa ku buryo bagira imitima itabariga ikibi, bishingiye ku byo kurya n'ibyo kunywa no ku mihango itari imwe yo gusukura. Ni imihango igaragara gusa yashyizweho kugeza igihe Imana yategekeye ko byose bivugururwa. Ariko Kristo ahingutse yaje ari umutambyi mukuru uzaduhesha ibyiza mu bihe bizaza. Ihema akoreramo ni indashyikirwa kandi ni ingirakamaro kurusha irisanzwe. Ryakozwe n'abantu, si n'iryo mu byaremwe tubona. Ubwo Kristo yinjiraga rimwe na rizima mu cyumba kizirinenge cyane, ntiyabiheshejwe n'amaraso y'ibitambo by'amasekurume y'ihene cyangwa ibimasa, ahubwo yabiheshejwe n'amaraso ye bwite ngo abone kuducungura iteka ryose. Ubusanzwe amaraso y'amasekurume y'ihene n'ay'imfizi kimwe n'ivu ry'ishashi iyo biminjagiwe ku muntu wahumanye bituma umubiri we uhumanuka. Ubwo bimeze bityo, mbega ukuntu amaraso ya Kristo azarushaho kuduhumanura kubera Mwuka Uhoraho yihaye Imana ho igitambo kidafite inenge. Amaraso ye niyo azaduhumanura, adukize ibikorwa bituzanira urupfu turegwa n'imitima yacu kugira ngo dukorere Imana nzima. Nicyo gituma Kristo aba umuhuza ku byerekeye isezerano rishya Imana yagiranye n'abayo ari ryo murage mushya. Bityo ab'Imana yahamagaye bashobora kuraga umunani Uhoraho yasezeranyije abantu bayo. Ibyo babikesha urupfu rwa Kristo rwababereye incungu ngo bave mu byaha bakoze mu gihe bagengwaga na rya sezerano rya mbere. Iyo habaye icyemeza uko umurage wateganyijwe, ni ngombwa guhinyuza ko nyirukuraga yapfuye. Erega umurage ugira agaciro igihe nyirukuraga amaze gupfa, ntacyo uba uvuze igihe akiriho. Nicyo gituma isezerano rya mbere ry'Imana na ryo ntiryari kugerwaho hatabanje kumenwa amaraso. Musa yabanje guha rubanda rwose amabwiriza yose akurikije amategeko yari yarahawe. Niko gufata amaraso y'ibimasa n'ay'amasekurume y'ihene hamwe n'amazi ayamisha ku gitabo cy'amategeko no kuri rubanda rwose akoresheje umushandiko w'uduti tubigenewe n'ubwoya bw'intama butukura. Niko kuvuga ati,
aya ni amaraso ahamya isezerano Imana yagiranye namwe ngo muryubahirize.
Kandi na rya hema n'ibikoresho byose by'imihango yo kuramya Imana nabyo Musa abimishaho amaraso. Ndetse ukurikije amategeko, hafi ibintu byose bigomba guhumanurwa hakoreshejwe amaraso, kandi hatamenwa amaraso ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Nuko ubwo bya bindi bishushanyo byo mu ijuru byagombaga guhumanurwa na bene ibyo bitambo, ibyo mu ijuru nyirizina biba bikeneye guhumanurwa n'ibitambo birushaho kubonera. Erega Kristo ntiyinjiye mu cyumba kizirinenge cyubatswe n'abantu gishushanya gusa icyo mu ijuru, ahubwo yagiye mu ijuru nyirizina. Ubu niho ari aduhagarariye imbere y'Imana. Ubusanzwe umutambyi mukuru yinjira mu cyumba kizirinenge cyane uko umwaka utashye atuye amaraso ataraye, naho Kristo we ntiyahinjijwe hato na hato no kwitangaho igitambo. iyo biba bityo yari kubabazwa akicwa inshuro nyinshi kuva isi yaremwa. Ariko muri iki gihe giheruka ibindi, yabonetse rimwe rizima, yitangaho igitambo cyo kumaraho ibyaha. Umuntu wese agenewe gupfa rimwe gusa, nyuma yabyo agacirwa urubanza. Ni nako Kristo yatambwe rimwe rizima yishyizeho ibyaha by'abantu benshi. Ahasigaye azagaruka ubwa kabiri atazanywe no gukoraho ibyaha, ahubwo azaniye abamutegereje agakiza.